Ngiyabonga kakhulu. Ningahlala phansi impela lokho ngikuthatha njengenhlanhla enkulu ukuba lapha kulobu busuku bangomsombuluko. Nokubona lokhu kuphenduka okuhle kwabantu belihamba bomela uNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi umbhalo uthi babusisiwe abalamba bomela ukulunga ngokuba bayakusuthiswa futhi uma uNkulunkulu esinike leso sithembiso esibusisiwe. Khona-ke into kuphela engasivimba ekugcwalisweni ngayo yonke into esiyomele bekungaba ngoba asikukholwa. Singakholwa nje manje ukuthi uNkulunkulu uzosinika yona impela into esiyizele lapha. Sonke sizoya ekhaya kulobu busuku sijabule kakhulu futhi senelisekile. Ngijabule kakhulu ukuthi uhlinzeka zonke izidingo zethu. Wethembisa ukuthi uyokwenza lokho, manje akazange athembise ukuthi uyohlinzeka izimfuno zethu, kodwa kwakuyizidingo zethu ayozihlinzeka. Ngijabule kakhulu ngalokho ngoba kunezikhathi eziningi ukuthi sifuna izinto ezingasilungele. Ngangicabanga nje ngalokho ngolungisuku ngenkathi ngizama ukushefa ngereyiza yokushefa, futhi okwami nganginokungazizwa kahle kakhulu ngakho ngangingakaze ngikwenze ngaphambilini. Futhi umfana wami omncane uJoseph wayethi, babayi bangikwenze nami iminyaka emihlanu kudala. Futhi ngacabanga manje futhi wakhala ngoba ngangingeke ngimvumele abe nereyiza, kodwa niyabo ngangazi kangcono kunokwenza lokho. Futhi yile ndlela uNkulunkulu ayiyo. Ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi sifanele sibe nezinto ezithile futhi besiyozilimaza thina kuphela ngakho. Ngakho uma nje sizozinikela futhi sizithobe njengabantwana abancane phambi kwakhe, uNkulunkulu uzohlinzeka lokho esikudingayo. Futhi uma mina ngingubaba ngokwenyama nowasemhlabeni, ngithanda umfanyana wami ngokwenele ukuba ngingamvumeli abe nereza yokushefa, kungakhathaleki ukuthi uyikhalela kangakanani. Baba wethu asezulwini wazi kakhulu kangakanani nakuba sikhalela into ethize sicabanga ukuthi siyayidinga na. Kodwa wasethembisa ukuthi zonke izinto ziyosebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu. Futhi kanti futhi kulotshiwe akayi kubagondela noma yikuphi okuhle abahamba ngokuqonda phambi kwakhe. Akusona isithembiso leso na? Ngakho bengihlala njalo nginesiqubulo esincane engihlala ngisinika abantu ukuthi yenza izinto ezintathu empilweni. Into yokuqala ngokwenza kahle lowo ngumsebenzi wakho kuNkulunkulu. Cabanga kahle lowo ngumsebenzi wakho kuwe uqobo, futhi ubophezelekile ukuba uphume kahle kunjalo impela. Wenza okulungile bese-ke ucabanga kahle, futhi inqobo nje uma uhamba kahle ngeke uhambe ngokungesikho. Ngenkathi umfana wami uBhili cishe neminyaka eyishumi nane ubudala ngaphambi kokuba ngimthumele ezansi esikoleni seBhayibheli, wayesesikoleni esejwayelekile futhi wayengenalo imuva elihle kakhulu. Futhi bonke abantwana namantombazane abafana bebhema futhi beqhubeka. Futhi ngelinye ilanga ngingena endlini futhi ngahlala phansi noBhili wayehlala nogogo wakhe. Futhi ngenkathi ubukhona benkosi buseduze kwaba nombono, ngibone umfana wami ephethe usikilide esandleni sakhe, lokho kwathi kungibulala. Ngakho emva kwesikhashana ibhayisikili lakhe lama ngaphambili futhi wangena wathi, sawubona babayi, wagijima wangigaxa. Ngambamba ngezandla zami ngase ngithi, Bhili uqale nini lokhu na? Wathi, ini babayi na? Ngathi, ukubhema. Wathi, angi? Ngathi, ungangitsheli uyabhema Bhili. Futhi waqala ukukhala, angikwazanga ukuvimba. Ngaphuma ngaya endlini yokugezela ngahlala phansi laphaya futhi ngakhala njengengane. Ngacabanga umama wakhe enkazimulweni futhi into yokugcina yisho kimi, nakekela uBhili. Futhi lapha ngizamile ukubeka isibonelo phambi kwakhe, nokumbona enza into enjengaleyo kwacishe kwangibulala. Ngakho ngamkhiphela uhambweni ngathi, ndodana, usuka lapho khona manje ngizokuthumela eBhayibheli sikole. Akule ndaba ukuthi uthola isizungu kangakanani. Futhi ngakho ngathi, ngifune welule izingalo zakho kanje. Futhi wakwenza. Wathi, yini indaba na? Ngathi, lesi ngesokunxele nalesi ngesokudla. Manje ungeke uhamba ngezindlela zombili ngesikhathi esifanayo, usesimweni sesiphambano. Futhi ngathi, inqubo nje uma uhamba kahle ungahle ucabange ukuthi uhamba ngokungesikho, kodwa uzofanele uphume kahle. ngeke uye eMpumalanga lasentshonalanga ngesikhathi sifanayo ngeke wenza okulungile nokungalungile ngesikhathi sifanayo ngezinye izikhathi abantu bahamba ngokungesikho becabanga ukuthi benza kahle kodwa kuyophetha ngokungesikho ngakho njalo cabanga kahle yenza kahle futhi uzophuma kahle ufanele nje kunjalo impela yenza kahle lowo ngumsebenzi wakho kuNkulunkulu ucabange kahle wazi ukuthi ufanele uphume kahle futhi uzophuma kahle khona ke ngangihlala njalo nginesiqubulo esincane ngangisisho kubantu engangibashadisa nibone izithandani ezisencane futhi zenyukela phambi kwami ngihlala ngicabanga ngokristu nomlobokazi wakhe leso sidlo sakusihlwa esikhulu somshado sonke esishisekele ukusethamela futhi ukubabona lapho base bancane intsha namehlo abo akhanyayo njengoba bemi lapho ukuthathalisa isifungo ukubabopha uhambweni lwempilo njalo ngithi kubo into njengale manje nifuna ukujabula futhi angeke najabula ngaphandle kukaKristu alikho ikhaya elijabule ngaphandle kukaKristu ngifuna nje ningikhombise lilodwa unokuzenzisa kodwa ungeke wajabula ngaphandle kukaKristu kunjalo qhabo wena nje upende umlilo njengomuntu ozenza umKristu ungafuthi bala kanjani ngomlilo opendiwe na umlilo opendiwe ngeke ufuthi imali kuthatha umlilo wangempela ukufuthi imali singafunda imuva futhi sibona ukuthi umoya ongcwele wenzeni ngosuku lwePentecost lokho kwakusePentecost eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlula uma lo mlilo ofanayo ungalethi imiphumela efanayo namhlanje usisiza ngani uNkulunkulu womlando uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na kufanayo nokubhakela inyoni yakho engumzwilili ngamavithamini ukwenza amahle amaphiko aqinile nezimpaphe bese uyifaka esibilweni asiza ngani amaphiko ayo na niyabo uma ungezokulishumayela evangeli eligcwele futhi ukholwe yikho konke futhi wemukele umoya ongcwele njengoba wawunjalo ngalonkathi kusiza ngani kuba neBhayibheli uma engesuye uNkulunkulu ofanayo na niyabo ukuthi uzofanele afane noma akusizi ngalutho ukuya esikoleni futhi ufunde isayensi yezenkolo nezinto uma ufuna ukumbuyisela emuva njengoNkulunkulu womlando usenguye kulobu busuku futhi ngihlala njalo ngitshela izithandani zami ezisencane kanje ukuthi injabulo ayibandakanyi ukuthi nempahla engakanani yezwe kodwa ukuthi uzenza waneliseke kanjani ngesabelo owabelwe zona kunjalo futhi ngibone izithandani ezazingenalutho ngashadisa izithandani lapha eminyakeni ethile edlule angazi ukuthi baze bangicela kanjani ukuthi ngizishadise kodwa umfana wayengumngani wami uyise wayesebenza enkampanini yezemisebenzi yomphakathi nami ebukhali kakhulu insizwa ebukeka inobuhlakani futhi yaganwa indodakazi kasozigidi izibambo zomnyango kwakuyisilinganiso segolide oqobo eliyishumi nane ekhaya labo futhi ngadingeka ngizejwa yeze umgubho isikhathi eside kakhulu ngibuyela phakathi lapho futhi ngiphosa irayisi nezinto futhi ngiguqule emqamelweni kasilika futhi umkhosi onjepho kodwa ngikade ngizishadisa cishe ezinyangeni ezintathu kamuva umfowethu wathi kimi wayenezithandani ezazizoshada umfana kuphela owayengenayo imali enele ukuba ashadelwe wayenentombazane kodwa wayengenayo imali yokukhokhela umshumayeli futhi wathi umfowethu akazange yakhokhise muntu lutho futhi mina niyazi ngineminyaka engamashumi amahlanu nanye budala bengisenkonzweni iminyaka engamashumi amathathu nanye futhi angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami angikaze ngithathe ungalokothi ohlose ukukwenza ngakho angikwenzi nje kuzofanele kwenziwe kodwa mina nje noma yini noma ubani anginika noma yini kulungile uma bengakwenzi kulungile noma kanjani anganisa ukudla kuvele ezulwini ngakho-ke ngivele ngikuyeke nje kuhambe kanjalo ngakho ngiyamkholwa nje angikaze ngiphuthelwe noma ikuphi ukudla ngikuhlehlisile okunye kodwa angiphuthelwanga nekuphi okwamanje kodwa bekuhlala njalo okukuhle ukumazi ngakho-ke ngenkathi lezi zithandani ezisencane zedla ngabuka lowo mfana emi lapho ngesikhathi saleyo ngcindezi yena elidala ibhulukwe eseliphuphile leyembe elidala isiphike sisodwa isiqeshana sekinopo yesiphika iphakeme kunenye ukugundeza inwele kwakudingeka kabi leyo ntombazanyana yayihekile isuke Indianapolis ezansi izinyawo zayo ezincane zaziphansi ngezwe ukuthi angithengele lo mntwana iphela ezicathulo enhle kakhulu intombazanyana futhi ngathi ngathi uzomyisaphi indodana na wena nqola kaloliwe endala ezansi efuleni lapho kwakuvame ukuba khona idial ironworks endala lapho ababevame khona ukuba benza ukuncibikelisa insimbi lapho ngani wayezo kwehlela lapho futhi ahlale kule nqola kaloliwe futhi ngathi uzokwenze njani uma lo msebenzi uphela uma ungene lutho ngisho ukuba udle na wathi ngizomthanda ngokufanayo nje kunjalo yilokho ke ngolungiso kungehla ngiyova kashela abangane bami ababehlala eSilver Hills futhi uHerman ngangimazi kahle kakhulu uHerman Halls umngane wami omuhle kakhulu washada nendodakazi kaEV Knight futhi babe nekhaya elihle wayengadingeki ukuba aphinde asebenze wayeselenzile nje ngoba babe nemali eningi bephethe izinkampani ezinkulu zesihlabathi nezinto emfuleni nokunye nokunye futhi ngenyukela lapho kuyombona nje ngesikhathi sifanele ngiyethe ba umunye wayehlezi khona inele lodwa nomunye kwelinye beqophisana futhi babekade bephumele emdantsweni ngobusuku bakuthange enye iparty futhi kwakukade kukhona indoda ethize ukuba idance naye futhi kwamthukuthelisa ngoba yena wathukuthela futhi ngakho nakho kwakulapho babeqophisana futhi ngekathi ngenyukele egosini niyazi ukuthi benzeni na bagijima badumelana ngezandla zomunye nomunye basebe khuphukela eminyango bathi hello mfuthi Branham manje lowo ngumlilo pendiwe ongahlali isikhathi eside lokho akulungile ngathi awu ngiyajabula ukunibona nonke ngathi nijabule na Oh yebo sithandwa asinjalo na ngazi khona lapho ngase ngivele ngibezwile ngekathi ngifika ngasendlini yabo ngangazi ukuthi babeqophisana awu baqhubeka futhi wawungabona ukuthi kwakungalungile umoya awuzwakalanga kahle ngolukiso ngakucabanga ukuthi ngizothola ukuthi kwenzekani ngalezi zithandani engangizishathisile futhi izihlala enqoleni kaloliwe ngakho ngangisebenzele inkampani yezemisebenzi yomphakathi ngangilungisa ujantshi lapho iminyaka eyishumi nesikhombisa ngiyahlela emfuleni futhi ngathi ukudlala ingxenye yomzenzisi ngafaka izipolo zami nokuphepha futhi ngahamba ngehla ngasemfuleni sengathi ngangibuka izixobo ngathi shelele ngenyuka ngase ngibona Chevrolet yakhe endala iphandle lapho namalambo angaphambili eboshwe ngocingo futhi ngenyukela ngasemnyango ngabezo bekhuluma futhi wayemtholele umsebenzi ePWA noma ngabe kwakuyini babesebenza lapho futhi wayesebenza kwenye inkampani yamapula ngwe enhla lapho enza cishe amadola isishiyagalombili noma ayishumi ngeviki leyo kwakuyimali enhle impela futhi ngakho wayene babethathele yonqola kaloliwe endala futhi babebeke amaphephandaba phezulu namakhulu ubani owaziyo ukuthi yini amakhulu na uvela kuyiphi ingxenye yeKentucky ndodana na bathatha amacardboard bafake isiphikilana kulo bese nje beliphushela odongeni nebo nephepha namaphephandaba wayehlise amabhokisi amadala lathile futhi babenetafula elenziwe ngawo kodwa mfowethu uma ngake ngathola izulu emhlabeni kwakuyilo wayehlezi emathangeni akhe wayekhiphe isigqoko sakhe sidala wafocoza ingaphezulu laso phakathi wayechithe isheke lakhe lomholo futhi babenokuningi kangaka okubekwe lapha okokudla nokuningi kangaka komshwalense nokuningi kangaka okwalapha futhi wathi sithandwa ngifuna ukukutholela leyo ngubo kabi kabi ngikhole ukuthi kwakucishe kube idola ne kodwa into ethize efana naleyo wathi kodwa sithandwa si ngiyakuthakasela lokho ingalo eyodwa imgaxile kanjalo futhi wabuka phezulu futhi ngangimi lapho njengomzenzisi ngimbekisisa niyazi futhi ngakho baqala ukubala le mali futhi babengenayo enele ukuhamba yonke indlela futhi wathi awu ngisebenze lezo kade ngizama kanzima ingubo encane ilenga efasiteleni phezulu lapho yidola nekodwa bese ngeke nje sitetele umshwalensi uhambe noma ukuthize na wathi qabo sithandwa ngiyakuthakasela uwamgaxa futhi ngama lapho ngase ngijika ngapha ngase ngibuka phezulu esiqongweni sequma futhi ngangilibona ekhaya lomunye imibhojongo phezulu kwendlu ngacabanga yisiphi sicebina yimuphi obungafuna ukumthatha bhili uma ubuzothatha ukukhetha kwakho na mangibe nowangempela unkosikazi uqiniso lowo ongithandayo mangihlale ezansi lapha enqoleni kaloliwe ngokuba ngiyanitshela injabulo nokwenama imali ayikwazi ukuthenga imali ayikwazi ukuthenga uthando yilezo izinto zangempela nakho ngihamba ngikhuluma into yokuqala isikhathi sizobe sesambile futhi asikhothamise amakhanda ethu mzuzwana nje futhi sikhulume enkosini manje
Our precious heavenly Father we approach this
Baba wethu yasezulwini oligugu sisondela emathunzini omusa wakho egameni lenkosi Jesu Sazi lokho ukuthi usethembisile ukuthi bese ngaba nenxoxiswano nawe noma ngasiphi isikhathi futhi siqiniseke ukuthi siyokwemukela uma singeza ngegama lakhe ngakho ke Nkosi asina kulunga asina gama akukho lutho sinalo kulokho kuphila noma sazi ngakho lapha emhlabeni ukuthi singasondela sihlalweni sakho sobukhosi kuphela ngegama lika Jesu
And we come humbly Lord offering to thee the
Futhi sizanga ukuzithoba Nkosi sinikela kuwe ukudumisa kwezinhliziyo zethu ngokumthumela emhlabeni ukuze sibe nalomgwaqano omkhulu ukuba singene ebukhoneni bakho ngegazi elichithiwe eCalvary futhi sibe nesiqiniseko sokuthi uzowuzwa umkhuleko wethu
We thank thee most holy
Siyakubonga Baba ongcwele kakhulu ngakho konke obe yikho kithi kulomhlangano kuze kube manje sisibonile sakho isikhulu isandla sinamandla sehlela ezithamelini futhi senelise izoni ukuthi bezinephutha Sizibone ziza ealtare ngokuzihlawulisa futhi zamukele wena njengomsindisi wazo kuphela nenkosi sibabonile labo nkosi abebegula futhi behluphekile bashiye sakhiwo bephephile basukume baphuma ezihlalweni ezinamasondo futhi basuke bahambe siyakubonga babo wasezulwini ngalezi zinto Kona ke siubonile umoya wakho ongcwele ugcoba lezi zethameli kuze kungabibikho neyodwa imfihlo enhlizweni kodwa lokho ayezokwazisa efezekisa wona impela amazwi athembisa ukuthi ayokwenzeka Oh baba wethu yiba nomusa kithi nezidalwa ezingafanele asikwazi ukuzokalisa kuwe Nkosi indlela sifisa ngayo ukuthi sikuthanda futhi sikuthokozela kanjani ngalezi zinto sazi ukuthi kuleli hora limnyama lezicawu zokuvala zomlando wezwe lapho amadoda edidekile nabantu bagijima babesuka ebandleni beya ebandleni futhi besuka endaweni beya endaweni beshintsha izincwadi futhi bezithwala besuka endaweni beya endaweni futhi nokho sathola lokho kudlala indawo yokuphumula kuNkulunkulu Sikubonga kanjani ngomoya ongcwele osinika induduzo kuleli hora futhi siyakhuleka baba ukuthi uzohlala nathi kuze kube phakade njengoba amathunzi eluleka futhi siyazi ilanga lishona empucukweni Nkulunkulu sizokhulekela manje lesisizwe sethu esikhulu esisesikhathini sokushintsha omongameli kungahle kubonakale kuyinto elula kodwa Nkulunkulu kungahle kuguqule isiphetho salesisizwe Oh Nkosi wena ongakhetha abaprofeti futhi ugcobe amakhosi sikhulekela ukuthi umoya wakho ongcwele uzosigcobela indoda efaneleyo kuleli hora siphe khona Nkosi lapho kuqhubeka khona imibuthano emikhulu kuzo zombili izinhlangothi baba siyaqonda ukuthi awuwakhathalela amaqembu ngamadoda ongawethemba ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi ndawo ngakulokho bazokhetha indoda efanele ihora siyazi ukuthi ihora lizofanele lifike lapho indoda engalungile izokhethwa nayo ngakho siyakhuleka baba ukuthi uzosinike singi isikhathi esithexaxa ukungenisa abalahlekile kwangathi uma bekhona noma yimuphi walabo lapha kulobu busuku bebona amathunzi eluleka kwangathi bangeza kamnandi Nkosi uJesu futhi basindiswe phulukisa abagulayo nabahluphekile uqinise ibandla ngokuba siyakucela egameni lakhe amen Umfowethu Kodazi ofunde umbhalo emizuzwaneni imbalwa nje edlule ngezinye izikhathi ngiyawufunda mina uQobo futhi ngicabangile kulobu busuku ukuthi ngizoba nomfowethu Kodazi ukuba angifundele wona Isambulo sesihluko sesithathu ivesi leshumi nane nokuqhubeka kwaleso sahluko ngokuba emva kokuba sebefunde imibhalo khona ke iculo liqala ukucula ngenkathi ngibamba izandla zikamfowethu Mesia emi ngemuva lapho wathi ukwenzeleni lokho wena na ngathi lalela iculo Wathi ngiyabona ukuthi uchaza ukuthini, kholwa kuphela, kholwa nje okubhaliwe.
This message is a message to this church age, the Laodicean.
Lomlayezo ngumlayezo kulonyaka webandla, unyaka webandla laseLaodicea okwakungunyaka webandla osivive futhi ngethemba uNkulunkulu kulobu busuku ukudonsa endikimbeni engiza kuyikhetha ibe yivesi lamashumi amabili kule ndikimba. Ngifuna ukusho lokhu ukuthi kuthi,
behold, I stand at the door and knock. Any man will hear my voice.
Beka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha, uma umuntu ezozwa izwi lami angivulele, ngiyakungena kuye futhi ngidle naye, naye adle nami.
I want to take the subject there of the door.
Ngifuna ukuthatha indaba lapho ethi umnyango phakathi komnyango.
Now this is rather an unusual.
Manje lena yinkundla engejwayelekile njalo futhi yindikimba engejwayelekile, kodwa niyazi uNkulunkulu akajwayelekile. uNkulunkulu wenza izinto ngendlela engejwayelekile, ngesikhathi esingejwayelekile, endaweni engejwayelekile, ngezinye izikhathi kubantu abangejwayelekile.
God is unusual.
uNkulunkulu akajwayelekile, wenza okungalindelekile izikhathi eziningi.
And then we might say again to an audience.
Futhige singahle sithi futhi ezethabelini lapha zabantu abangamakhulu amaningana, lolo akusilo yini uhlobo lwendikimbe encane ukwenza umnyango emnyango ukukhetha cishe amagama isikhombisa kwelinye lamavesi na?
Well, it isn't the quantity of anything.
Awu akusibo ubungako banoma yini esemqoka, yiquality esemqoka. Esikhathini esithize sedlule kwakukhona indaba encane engiyizwile yomfana omncane wayephenga ikamelweni eliphansi kophahla endlini enesitezi, futhi yena edrankini endala wathi lesitembu sokuposa umfo omncanyanyana ophuzi ngeminyaka. Nomfo omncane wayeno-ice cream engqondweni yakhe, ngakho wayenomqoqi wezitembi ezansi nomgwaqo aphuthuma ezansi ukuyodayisa isitembi sokuposa kuye. Wacabanga ukuthi wayezothola amasenti amahlanu ukuthengwa kwekhoni ka-ice cream. Ngenkathi umqoqi esifaka ngaphansi kwengilazi wasibuka wathi, ngizokunika idola eliyiphepha. Ngani? Ukuthengiselana kwebhizinisi kwavalwa ngokushesha impela, ngoba wajabula ukuthola leli dola. Ehlale ngesitaladi wahamba namakhoni amaningana ka-ice cream ephupha engqondweni yakhe. Kamuva ngiyaqonda ukuthi lo mqoqi wathengisa lesi sitembu ngamadola ngamakhulu amahlanu. Khona-ke kwasuka kulokho kuya emakhulwini ngamakhulu amadola, futhi ngiyakhohlwa manje ukuthi leso sitembu sibiza malini. Iphepha okwakubhalwe kulo lalingafanele ngisho nokucoshwa, kwakungesilo iphepha, kwakuyilokho okwakusephepheni okwakusemqoka. Futhi akusiyo usayizi wendikimba yami kulobu busuku, akusilo inani lephepha okulotshwe kulo, kuyilokho okulotshwe ephepheni, yizwi likaNkulunkulu ophilayo, isipho sokuxolelwa. Ukuxolelwa kungukuxolelwa, izwi lixolela kuwo wonke wesilisa noma wesifazane noma umfana noma intombazane ezolimukela. Eminyakeni ethile edlule empini yombango noma umbhedukazwe okukodwa kwakuyikho, ngikholwa ukuthi kwakuyisikhathi sika-Abraham Lincoln, kwakuyiso ukuthi kwakukhona isosha elalenze udlame futhi lalibalekile ngesikhathi sempi, lalibalekele umsebenzi walo. Base beyibamba indoda futhi bayiqulisa icala phambi kwezinkantolo, futhi bayithola inecala nesigwebo kwakuzoba ngokudutshulwa iqembu labodubuli. Futhi kwakukhona indoda eyayicabanga kakhulu ngalo mfo osemncane wayengonovalo, umfana ophatheke kabi. Futhi lapho izibhamu ezindala, amamaskethi nezinganono kuqala ukudubula, wavele nje wagijima ngoba wayesabela ukufa. Kodwa wayebalekele umsebenzi wakhe futhi wayezobulawa ngosuku oluthize. Ukubulawa kwakhe kwahlelwa nomngane wakhe waya kumongameli wase-United States u-Abraham Lincoln onomusa futhi omuhle, u-Abe omdala. Njengoba wayengena egumbini lasehotela, lo mngane wagijimela kuye futhi wathi, mnumzane Lincoln. Futhi wathi, ngiyakwazi ukuthi uyindoda engumKristu, ungumkhuzi omkhulu wempi, nale ndoda ethize inecala lalokho abayiqulisa khona, kodwa izimo zayo yayesaba. Indoda elungileyo futhi ngiyazi awukholelwe ekuthetheni impilo yomuntu ngezwi lakho esiqeshini sephepha. Impilo yayo izosindiswa ngisho noma ifanele ihlale ejele likazwelonke. Ungayivumeli ibulawe, yayingumfana olungileyo, bengiyazi ngikhulele kwamakhelwane nayo. U-AP omuhle omdala wazithelela isiqephu sephepha, wayesebhala amagama athi awabe mabili kunquma lapho. Ngiyayixelela le ndoda Abraham Lincoln. Umfana waphuthuma wabuyela ezitokisini zasejele futhi wakhombisa umngane wakhe wathi uxolelwe ngesihle. Wathi ungahlekisi ngami, wazi ukuthi ngizofa ekuseni. Wathi nangu umongameli wase-United States, umkhuzi omkhulu wempi, usayine ukuxolelwa kwakho. Lo mfana wasibuka wathi leso isiqephu sephepha nje, akukho lutho kuso. Uzama ukwenza ukufa kwami kube lusizi kakhulu kunalokho okwakuhloselwe ukuba kube yikho. Angeke ngikwemukele. Futhi wahamba wabuyela emuva, wangena emva kwegumbi futhi wala ukuphinde abuke iphepha, ngoba wathi ukuba umnumzane Lincoln ubesayine ukuxelela kwami bekuyoba nakho konke, incwadi enegama nekheli kanjalo njalo nophawu lwakhe phezu kwayo kanjalo njalo. Ngakho-ke ngeke ngikwemukele ngoba kuyinhlekisa kuphela. Ngakusasa kuseni indoda yafa phambi kweqembu elidubulayo. Manje kuzokwenzekani na? Nango umkhuzi omkhulu wempi othi le ndoda ixolelwe futhi manje isidutshuliwe yiqembu elidubulayo. Manje sizokwenzenjani na? Kwathethwa icala ezinkantolo zesizwe sakithi futhi nasi isinqumo senkantolo enkulu noma inkantolo yenhlangano yamazwe sathi ukuxolelwa kusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengokuxolelwa. Ngakho-ke leli zwi kulobu busuku lingukuxolelwa kuwo wonke umuntu ozolimukela. Kodwa uma ungafuni kulimukela, alisikho ukuxolelwa. Bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa iphimbo lami futhi angivulele, ngiyakungena kuye. Isimemo esinjepho.
There is a famous painting.
Kukhona umdwebo odumile. Ngiyamukhohlwa umdwebi ongumGreki owawudweba. Abaningi benu bangahle balazi igama lomdwebi. Kodwa wachitha impilo yakhe yonke edweba isithombe sikaKristu emnyango engqongqotha. Futhi ngenkathi zonke izithombe ezinkulu ngaphambi kokuba zibe yizithombe ezidumile zazifanele zedlule abagxeki. Futhi ngenkathi abagxeki wayegxeka noma ezama ukuthola okuthile ukugxeka isithombe, omunye umgxeki wathi kuye, Mnumzane, umdwebo wakho ungumdwebo omkhulu, kukhombisa ukuthi uKristu unokukhanya esandleni sakhe njengoba eza ebumnyameni esonini. Uyeza ngesikhathi sasebusuku, akukho lutho ebengingalutsho ngalokho, ngokuba lokho kungenkathi efika kumuntu, kungenkathi esebumnyameni, futhi ukubonakala kobuso bakhe lapho engqongqotha emnyango ngokulindela ukuzwa omunye ongaphakathi esabele ephimbweni lakhe noma ukungqongqotha kwakhe. Futhi wathi konke kudwetshwe kahle futhi kwafanekiswa lapha, kodwa wathi yinye into engifanele ngiyisho oyikhohliwe. Wathi ubezokwazi kanjani ukungena na? Awunasibambo emnyango. Nomdwebi wathi ngabe lokho ngukugxeka kwakho na? Wathi yikho. Wathi mnumzane, ngidwebe isithombe ngale ndlela. Wathi uyabo, lolu uhlobo olwehlukile lo mnyango, isibambo singaphakathi. Kungaleyo ndlela-ke uKristu angeke ngentando yakhe uqobo avule umnyango futhi angene. Angangqongqotha kuphela, bese-ke wena uvule umnyango, isibambo sikuwe. Angangqongqotha kodwa ufanele uvule. Ngakho-ke kungaleyo ndlela. Futhi khona-ke lapho sicabanga ngendoda engqongqotha emnyango, akusiyo into engejwayelekile, into ingxenye enkulu esemqoka. Akusiyo indoda engqongqotha emnyango, kungukubaluleka kwendoda emnyango. Abantu abaningi bangqongqotha eminyango nsuku zonke, kodwa ukubaluleka komuntu. Futhi umuntu ongqongqothayo ngokuthi wenzani empeleni na? Uzama mhlawumbe unomlayezo wakho, noma mhlawumbe ufuna umenzele okuthile. noma mhlawumbe unento ethize ayifunayo kunesizathu esithize ezama ukuthola ukungena ezama ukuthola ukunaka kwakho ezama ukuba wena uvule ukuze athole ingxoxiswano nawe ezama ukukhuluma nawe esikhashanyana nje futhi kube nokungqongqotho okuningi eminyango eminingi ngamadoda amaningi amakhulu isibonelo nje ngezinsuku zaseRoma ngenkathi iRoma ilawula izwe elaziwayo ukuba ke umbuso omkhulu waseRoma uKesari wayengehlela endlini yomuntu kazana lapho umuntu ompofu ayehlala khona futhi akudongqothe eminyangona futhi indoda empofu yayingaqalaza ekhoneni futhi ibone ukuthi kwakungumbuso omkhulu waseRoma engqongqothe eminyango wayo.
What do you think that poor peasant would think?
Ucabanga ukuthi lo muntu kazana mpofu bengacabangani na bekungaba udumo olunjani kulombusi wamaRoma ukuba eze eminyango womuntu mpofu futhi angqongqothe eminyango wakhe?
That peasant would go to the door, throw open the door and saying great emperor
lo muntu kazana ubeyo yemnyango awuvule gengeleza umnyango futhi athi imbuso omkhulu waseRoma uhlonipha indlu yami unginika udumo olukhulu mnumzane nomusa ngiyakwamukela ekhaya lami elincane futhi uma kukhona noma yini lapha enginayo oyifunayo yemukeleke kakhulu kunoma yini enginayo.
If there is anything that
uma kukhona noma yini inkosi yami eyifisayo ngami ngizonikela ngokujabula ngisho nokuphila kwami kuyo wo bekungaba udumo kulelo khaya ngo umbuso waseRoma ukuba avakashele ikhaya noma empini yokugcina lo Adolf Hitler ongasekho umbuso waseGermany ngezinsuku zempumelelo yakhe enkulu nobundlovu kaphikiswa bakhe phezu kweGermany. Ukuba ke lo Adolf Hitler omkhulu wehlela ekhaya lesosha umuntu ohamba ngezinyawo webutho lakhe futhi wangqongqotha eminyango na nalelo sosha elincane laphakamisa ekhethini futhi labona ukuthi kwakungumholi onobudlova omkhulu waseGermany emi eminyango ubuhlonishwa kunje pho belingaqhunsula kanjani isifuba salo futhi litshele amanye amasosha. Uhitler ufike eminyango wami ngangiyisimenyo esihloniphekile ngahlonishwa ukuba noHitler ukuba eze endlini yami beliyojabula kusho lokho beliyovula kengelezi umnyango lime endeshenini futhi lishaye isaluthi yaseGermany futhi lithi mnumzane ngabe kukhona noma yini umholi onobudlova waseGermany ayifisayo encekwini yakhe na ngimi ngilungele ngisho nokukufela. Ngabe khona noma yini endlini yami oyifisayo na ungaba nanoma yini enginayo udumo olunje okuyilo kimi namhlanje usuku lwami lokugcotshwa ukwazi ukuthi umbuso omkhulu waseGermany ume eminyango wami nami nje umuntu ohamba ngezinyawo isosha nje embuthweni futhi uyangihlonipha mnumzane ngisho nokuma emagcekeni ami ngani impela bekungaba ukuhlonishwa noma ini ngisho kulobu busuku uma umongameli wethu ehloniphekile nothandekayo uDwight Eisenhower uma ubengeza endlini yakho uma ubengeza indlu yomdemokrati obedlula bonke kulesi sigodi nakuba ubungehluka kuye kwezobusazwe bekungaba ngokuhlonishwa kuwe ngokuba uyindoda ebalulekile usengumongameli wase-United States of America futhi uyindoda ehlonishwa kakhulu ungahle ungavumelani naye kwezombusazwe kodwa nokho ungomunye wabasemelika abakhulu kunabo bonke namhlanje ngumongameli wethu uDwight Eisenhower. Awu uma ubengeza endlini yakho ekuseni futhi yangqongqoza iminyango ubuyoba yindoda ehloniphekile wonke amaphephandaba e-Oregon abengaqukatha lelo datshana ukuthi umongameli Dwight Eisenhower uza endlini yakho ukuthi wonke umuntu ubeyocabanga kanjani ukuthi wayethobeke kanjani ukuza endlini yethu thina abantu abampofu yena umongameli wase-United States bekuyoba udumo olukhulu kuwe ukumamukela. Ubuyothi mnumzane Eisenhower ngena ekhaya lami uyabusisa ubukhona bakho buyasibusisa usinika inhlonipho.
And tomorrow the papers would say in the the radio and the televisions would pack the article.
Futhi kusasa amaphepha abeyothi futhi umsakazo namathelevishini abeyoqukathe utatshana umongameli izinawo uza eClement Falls futhi uvakashela umuntu ompofu. Ngani bekuyoba yinto ejobeke kakhulu kuye ukuba ayenze futhi bekuyoba yinto enkulu kuwe ukuba umemukele futhi buyomnika ngokujabula izifiso zakhe okungaba yinto enkulu. Noma maduze nje ngenkathi iNdlovukazi yaseNgilandi ngenkathi ize ngapha ukuzovakasha uma ilingeza kwabanye benu besifazane lapha ize ekhaya lakho futhi ithi ingongotha eminyango futhi ubuyoya eminyango futhi ibiyothi ngiyiNdlovukazi yaseNgilandi. Nakuba yenza awuhlanganise lutho nayo umbuso wayo awukho eMelika kodwa nokho iNdlovukazi yasemhlabeni enkulu kunezo zonke esinayo ingosi ifazane obalulekile. Bekungaba ngokuhlonishwa kuwe ukubungaza iNdlovukazi yaseNgilandi ubuyothi ngena iNdlovukazi futhi hlonipha indlu yami. Uma ibiyocela noma yini into ethize ubucwebe obuncane obushipile noma umshinyana obunawo odongeni ubuyocabanga ukuthi bekungukuhlonishwa ukunikeza lokho iNdlovukazi yaseNgilandi ingosi ifazane omkhulu. Esikhathini esithize sedlule eCanada umfowethu nomngani wami othandekayo uDokotela N. Baxter ngenkathi uKing George ongasekho neNdlovukazi behla ngesitaladi satshela ukuthi wayephethwe kabi yizilonda ezisesiswini nesifo sokusha kwesibindi emhlani wakhe. Lokho kwakungaphambi kokuba sibe nomkhuleko ngaye eLondon futhi wayegula kakhulu ngalolo suku. Kodwa wahlala phezulu lapho kuleso sihlalo senqola eyiqhawe nje neNdlovukazi yakhe ethandekayo ihlezi eceleni kwakhe igqoke ingubo yayo yakusihlwa eluhlaza kwesibhakabhaka. Lapho bedlula futhi umnumzane Baxter wathi ngekathi ebabheka wathi wavele waqhaqhazela futhi wakhala. Ngase ngithi kungani enina? Wathi inkosi yethu neNdlovukazi yethu ibidlula wathi ku impela kungenze ngakhale zingembezi zenjabulo. Ngacabanga uma inkosi yaseNgilandi yedlula ibingenza umkhanadi akhale zingembezi zenjabulo kuyoba njani nxa inkosi yenkazimulo ifika na?
What an effect it'll be upon the church of the living God.
Kuyoba nomthelelo njani phezu kwebandla likaNkulunkulu ophilayo lapho sibona uJesu?
Sure, she knocked at your door. You would think it was an honor.
Impela uma ingqongqothe eminyango wakho, ubuyocabanga ukuthi bekungukuhlonishwa ukubungaza iNdlovukazi futhi bekuyoba into enkulu kuwe ukwenza lokho.
But oh how many
kodwa zingaki izinhlonipho obungazinikeza ngalokho na bekungahlonipheka kanjani pho? Kodwa lalelani, kukhona uthile oza eminyango. UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngongotha eminyango eminingi kunawo wonke amakhosi nababusi abake babakhona ezweni. Ubani omkhulu nosemqoka kakhulu kunaye na? Futhi ubani owenqatshwa kakhulu kunoma enjalo na? Ngicabanga ukuthi uma uKaesar ubenganqatshwa ubeyokwenzani na? Ngani ubeyobulala leyo ndoda neyayo nendlu yayo ishiswe nomkayo nabantwana bayo bashiswe baphele? Hitler ubeyothela upetroli phezu kwalelo sosha futhi elishise libe ngumlotha. Kodwa uJesu ngokuqhubekayo uyabuya futhi ngongqothe emnyango. Umxotshe ngobunye busuku, abuye ngobunye busuku, yami nqaba futhi uzobuya futhi. Futhi uma iNdlovukazi ibingeza ukuzokuvakashela noma umongameli wethu noma omunye umuntu omkhulu, akungabazeki ukuthi bebeyofuna umusa kuwe, kodwa uJesu akafuni umusa kuwe. Uzama kuletha kuwe ukuphila kuphakade, uzama ukusindisa imiphefumulo yenu esogweni sikadeveli. Nokubhujiswa kwaphakade nokwehlukana ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi nokho siyamenqaba. Futhi uma bekungaba intobeko kumongameli wase-United States ukuze ekhaya lakho, lokho inkosi yenkazimulo, inkosi uJesu, yehlela kumuntu empofu kunabo bonke ezweni kugweva. Kodwa kiwe sitalatini kwesifazane nesimile sibi umntwana ongalaleli kulowo angeza kuye futhi angongothe emnyango wakhe uJesu uyafika futhi uyangongotha. Akunendaba ukuthi uphansi kanjani, ukuthi umncane kanjani, ukuthi unesimilo sibi kanjani, ukuthi awuhloniphekile kanjani, ukuthi ukhishwe kude kangakanani emphakathini. Nokho indodana kaNkulunkulu ophilayo iyakuthanda futhi ngongothe emnyango wakho usuku nosuku nobusuku futhi uyayenqaba kubi kabi lokho. Akuzwakali ngisho kunenqondo kwenze into enjalo ukwenqaba indodana kaNkulunkulu ezayo, hhayi ukuthatha utho kuwe kodwa ukukusindisa ekubhujisweni, futhi khona-ke iyenqatshwa ukubona ukudabukisa kanjepho. Akubonakali kulungile ngokwenqondo ukumenqaba, akulungile ngokwenqondo ukumenqaba, kungukulahlekelwa umqondo ukwenqaba indodana kaNkulunkulu lapho ingongothe emnyango wenhliziyo yakho, futhi nokho iyenqatshwa futhi izobuya. Manje kungahle ukuba ubuzo uthi kimi, umbuzo nje mshumayeli, ngavula inhliziyo yami kudala futhi ngangenisa iNkosi Jesu. Awu, ngiyajabula ngempela ukuthi wenze lokho, futhi mhlawumbe yilokho nje okwenzile, wavula inhliziyo yakho futhi wamngenisa, kodwa ngabe yilokho konke kuphela okwenzile na? UNkulunkulu ufuna ukwenza enye into ethize. Bukani lapha emibhalweni, ngimi emnyango futhi nginqongqotha, futhi noma yimuphi umuntu eyovula ngizongena futhi ngidle naye. Wo, wena uthi ngamemukela njengomsindisi wami. Awu, mhlawumbe ukwenzile kodwa lokho akwenele. Ufuna ukuba yinkosi yakho, wajabula ukumvumela abe ngumsindisi wakho. Akekho ofuna ukuya ekubhujisweni kwaphakade, akekho ofuna ukuya esihogweni, kodwa ufuna ukuphunyuka esogweni. Kodwa angeke umvumele abe yinkosi yakho, ufuna ukungena ukuba abe yinkosi. Le nkosi ingumbusi, ubunikazi, ufuna ube ngowakhe. For you're not your own, you're bought with a price. Ngokuba anisibo abenu, nathengwa ngenani, ufuna ukukulawula. Oh, ngokujabula uthi ngena Nkosi, ungangivumeli ngiye esogweni. Kodwa uma ngifika endlini yakho ngase nginqongqothe emnyango futhi ngikhole ukuthi nina abaningi benu aningazi, kodwa nje ngokuba ngumfundisi mhlawumbe ubuyongemukela ngingene. Ngikhole ukuthi ubuyongemukela, ubuyothi ngena mfowethu Branham. Awu, uma ungemukela ngingene, ngizozwa sengathi lokho bekufana nje nekhaya kimi. Uma ngifika endlini yakho futhi ungemukele nje uthi manje awume kancane.
Stand here at this door.
Ngena kodwa yima lapha kulomnyango, ungaqhubekeli phambili. Ngeke ungahle nje ungangemukeli ngisho ukuba ngingene, ngoba bengingeke ngizizwe ngikahle. Uma uze endlini yami futhi uthi mfowethu Branham, ngangisemhlanganweni wakho wase-Oregon eClarmont Falls, futhi ngikuzwile usanda kubuya, ngakho ngicabange ukuthi ngizoza. Bengiyothi ngena uthi ngiyabonga, futhi bengiyothi ungaqhubekeli phambili kunalokho, nokho hlala khona lapho. Uma ngike ngakwemukela endlini yami, wamukelekile noma yikuphi endlini yami. Niyazi emva kokungena ngaphakathi komnyango wenhliziyo, niyazi kusekhona eminye iminyango emincane phakathi lapho, nqwaba yeminyango emincane endlini. Hamba futhi ube nekamelwana elincane lapha, negumbi elincane ngapha, negumbi elincane ngapha. Kuneminyango eminingana, abantu abaningi sebelungele ukwamukela inkosi enhliziyweni yabo, ngoba abafuni ukuya esogweni kodwa abamfuni abe yinkosi lapho engena. Awu, uma ngingena endlini yakho wena uthi siyakwemukela mfowethu Branham. Awu, uyazi ukuthi ngiyokwenze njani na? Ngiyongena ngehlele efrijini bese ngizitholela ucezu lukashizi nelinye isoseji, bese ngisika ucezu luka-anyanisi, bese ngizisikela isingwa nokokusigcoba i-mustard kuso nelethisi naye yonke into. Ngihambe ngikhumule izithathelo zami, bese ngicambalala nginqume kusofa omkhulu noma nginqume empeteni, futhi ngiyindlelelisemishi futhi ngiphuze isiphuzo esithambile uma ubunazo, futhi hohe ngiyovele ngizenze ngibe sekhaya, ngiphanyeke isigqoko sami uma uthe siyakwemukela. bengiyo kuthatha izwini lakho. Kodwa ngabe siyayemukela ngempela inkosi uJesu sithathe izwini layo na. Ngakho angasithatha ngezwi lethu na. Manje ake siqalaze eminye yale minyango emincane enhliziyweni okwemizuzu embalwa elandelayo. Umnyango omncane wokuqala ojikela kuwo ngakwesokudla siyothi futhi lapho ungena enhliziyweni kukhona umnyango lapho obizwa ngokuthi ukuziqhenya. Oye, niyazi awufuni ukwazi uJesu emi kulowo mnyango ngoba ukhipha konke okwakho kuwe. Ushiba lowo mnyango uvuleke gelekenqe. Oh, uma ubunga wena uthi manje ume kancane Jesu ungangisindisa kodwa ungahambi uzixaka ngokuziqhenya kwami. Manje uma ngizodingeka ngime lapho futhi ngiziphathe njengoba abanye balabo bantu benza, bengingeke ngakwenza lokho. Khona-ke akamukelekile. Mangisho lokhu akayikuhlala isikhathi eside kakhulu ngokufanayo. Kuncike nje kulokho, bengingeke ngihlale uma ungitshele lokho. Ubungeke uhlale uma ngikutshele lokho. Ngakho angeke ahlale uma simtshele lokho ukuziqhenya. Awu, manje ngiyakutshela futhi Branham, uma ngizodingeka ngehlele lapho kulelo altare, ngimemeze kakhulu, ngenze intombi yami ingizonde, isoka lami lingale, umkami ungitshele ukuthi ngingumgingqi kokugcwele. Umyeni wami uthi ngilahlekelwe ingqondo yami. Manje uma uzokwenza into ethize njengaleyo Dada Jesu, ilokho impela nje abakushoyo kakhulu, angeke ngikwenze. Lapha esikhathini esingesi de sedlule ngangikhuluma ne lapha e-Oregon nenenekazi elincane eliza ukuzoxoxisana nami, futhi laline nencwadi encane esandleni salo, futhi lalizokwenza ingxoxiswano lenzele iphepha, futhi ngathi uke waba semihlanganweni na. Lathi bengilapho izolo kusihlwa. Ngathi ubuyini umcabango wakho ngomhlangano na? Lathi angikaze ngizwe izilima ezingaka empilweni yami yonke. Ngathi ngabe ngiyazi manje ukuthi awusuye umKristu, futhi langitshela ukuthi hloboluni lwebandla elalisonta kulo. Futhi ngathi ngithanda kukukhombisa dadewethu ukuthi eBhayibhelini ukuthi unkulunkulukazi wakho uMaria okhuleka kuye, lowo wesifazane wadingeka enyukele ePentecost futhi emukele umbhaphathizo kamoya ongcwele, futhi adiyazele ngaphansi komthelela wakho njengomuntu odakiwe ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze amvumele eze ezulwini. Futhi uma uNkulunkulu enza ebusisiweyo intombi uMaria yenze lokho, uzofinyelela kanjani lapho noma yini esilele kukhona? Wazala ukuzalwa yintombi enkosini uJesu, kodwa nokho akakwazanga ukungena aze ukuba usegcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngibeka umunwe wami embhalweni nowesifazane engenaso ngisho isibindi sokukubuka, ukhuluma ngokungaphucuzeki. Lapho ngenkathi ephenduka futhi wangibuka futhi wathi angikukholwa lokho. Ngathi uyalikholwa iBhayibheli na? iBhayibheli lasho ukuthi uMaria, uJohane ongcwele, ongcwele, bonke abanye abangcwele, uPetru nabo bonke badingeka benyukele lapho futhi bahlale umoya ongcwele uze wehle. Futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi baqala ukungingiza ngezindebe zabo, futhi khona-ke baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, futhi baziphatha ngendlela ngangokuthi izethameli ezingaphandle zathi, laba bantu bagcwele iwayini elisha, badakiwe. Niyabo, sifuna ukuthatha uJesu ukuba abe ngumsindisi wethu, kodwa hayi inkosi yethu. Lowo kwakungesibo abapostoli beziphatha ngalo ndlela, kwakunguKristu kubo esebenza. Izenzo zikamoya ongcwele kubapostoli, abapostoli babengamadoda njengoba unjalo nami nginjalo, kodwa umoya ongcwele wabenza benza ngokwehlukile ngoba wayesebenza umbusi ogcwele empilweni yabo, base bengenasithunzi sokuziqhenya. BukaNikodemo wafika ebusuku wayesethi, Nkosi, siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba kukho umuntu ongenza izinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu wathi, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone ngisho umbuso kaNkulunkulu. Ukuziqhenya yini eyibambe abafarisi ukuba bamenze inkosi na? Babekholwa ukuthi wayengukristu, kodwa kwakungukuziqhenya kwabo. Wena uthi, awu, ngisonta ebandleni elenza. Angikatshali lokho kulungile, hlala kulelo bandla, kodwa uJesu makabe yinkosi enhliziyweni yakho. Mvumele alawule, akuze suwe nguye. Bese kuthi-ke asisuke kulowo mnyango, singahlala lapho isikhathi eside. Kodwa ake siye ngale mnyango omncane olandelayo. Uteta kulokho kuyini na impilo yami uqobo yangasese awufuni umuntu ozigaxa empilweni yakho yangasese ekutshela ukuthi angeke usaphinde uphuze angeke usaphinde ubheme angeke usaphinde uye eklabhini yamaninikazi yakho futhi udlale amakhadi Kabo ufuna ukuzilulaza ngalokho kodwa ngiyakutshela uma uke wavumela uJesu abe inkosi yenhliziyo yakho uyokuyeka uzokwenelisa konke ukulangazelela unamahloni ngaye unamahloni ukuthi ubungadiza ukuthi ulethe ihlazo phezu kwabantu bakho phezu kwabangane bakho ngingaqoka ukuthi wonke umuntu ezweni angishiye kodwa angangivumeli neze ngilethe ihlazo phezu kwakhe Mangiphile ngezwi izwi likaNkulunkulu impilo yami yangasese manje thina njalo ntambama siya ekuthini kutheni
and some people even Christians
futhi abanye abantu ngisho namaKristu oh abantu abazibiza ngamaKristu abazisho ukuthi bangabantu abangcwelisiwe bawakude kakhulu abasakufuni ukubusa kukaKristu ngihlale hotela labahamba ngezimoto futhi izolo busuku ngaphesheya kwalo bekuyibandla elincane futhi oh bengihleze egumbini lami futhi ngezwe into ethize ikhala angikwazanga ukuvula iwindi ngoba amawindi awavuleki ngehle ngezitebhisi ngase ngikalaza endlini ngathi lokho kuzwakala kukuhle kimi Nesikechane sabantu simi phandle egcikeni sihleka abantu ngaphesheya kwesitalada emhlangano nomncane ekhalela umphefumulo ekhuleka kuNkulunkulu Ngathi kuzokala njengezulu kimi hey uKristu makangene abe inkosi yakhululeke lowo indodana emkhululayo okhululekile impela
If you're bound up by your social standing
Umoboshwe ngokuma kwakho kwenhlaliswano isithunzi sakho senhlaliswano abantu basemelika wonakaliswe yisithunzi senhlaliswano amabandla enu onakaliswe yimibuthano yamasapho amasopho nemidlalo elutha nayo nelojo nompedo emabandleni abanye babashumeli bephuma kuze eli ngesonto kuseni ukuze amalunga akwazi ukuyodoba noma ayozingela Ukudoba nokuzingela kulungile kodwa akudingekile ukuba kwenziwe ngesonto lolo usuku lwenkosi. Inqaba yabantu bakhipha amabandla abo kuse eli ezweni lakithi ngoba izinkantini zivula ngeleshumi nambili ngqo bangachitha intambama encane ngokuthula noma imuphi umuntu owenza lokho unephutha kuNkulunkulu. Ngiyaxolisa zethameli uma ngenza ukuphazamisa okubuluhlaza lapha bekungaba into embi kuwe noma into engejwayelekile ukubona ingulube esibuyeni enqwabeni yomkuba idla na Impela cha leyo yimvelo yayo kodwa lapho ubone iwundlu kuleyo ndawo efanayo yonakele manje lokho bekungaba yinto esabekayo ngempela ngoba kukhombisa ukuthi lelo wundlu liphendukezelwe
He took the nature of a hog. And when I see a Christian,
Nithathe imvelo yengulube futhi lapho ngibona umKristu ozisho ukuthi uyinceku kaNkulunkulu. Ngihlezi izolo esitelo thenga undlele kuso ininikazi elincane elihle liyenyuka lathi uxhumene lesikejane lapha ya esinalo umhlangano na ngathi ngingumfoti Branham lathi ngifuna ukusho ukuthi labo bantu oke wabaphakathi lapha bangabantu abahle kunabo bonke ngike ngababona Ngesikhathi sifanayo abefundisi ababili bezenkolo behlezi lapho nokhololo bedonswe ngakwenye indlela futhi wayephuza ugologo oyingcube bangene wayini futhi lapho sebeqedile idina labo nenqawe enkulu futhi umfana wami omncane oneminyaka emine emihlanu ubudala wathi Babayi leyo inceku kaNkulunkulu na inganyana neminyaka emihlanu ubudala yayazi okwehlukile
Nothing against those men they may be sitting here
Akukho kumelene nalawo madoda angahle ukuba ahlezi lapha manje ngiqondwe ngokusho mfowethu othe usebisiwe iBhayibheli lithi niyakubazi ngezithelo zabo Akusile iphutha kimi ukubona isoni phandle lapha esitaladeni sidakiwe akusile iphutha kimi ukubona isoni nenqawe emlonyeni waso noma usikilide esandleni saso Akusile iphutha angicabangi lutho ngakho singulube asiwazi imehluko lapho ngizwa umuntu ezisho ukuthi ungumKristu Ngathi komunye ini wenza lokhu na? Wathi lokhu ukuphumula, lokhu kuyinjabulo yami. Ukuthi develi ukuphendukezele kanjani lokho uNkulunkulu wenza umuntu ukuba ome, uNkulunkulu wenza umuntu ukuba afune injabulo, kodwa wenza umuntu elendawo enhlizeni yakhe yokufuna nokunqanela nokuphumula nokuthola injabulo. Kepha leyo njabulo esenkosini, unesibindi kanjani? Awunalungelo. Wena uthi ngiyisakhamuzi sasemelika. Ya, kodwa uma uyiwundlu, iwundlu lilahlekelwa amalungelo alo. Iwundlu alinayo kodwa into eyodwa, lokho nguboya. Lilala phansi ngqo, alikahleli nakancane isitshulu. Onke agunda akumbethe kusuke. Uma ungumKristu wangempela, iwundlu langempela likaNkulunkulu, uyavuma ukulahla amalungelo akho asemelika ukuba ube ngumKristu, ngoba imvelo yakho isiguquliwe uNkulunkulu enhliziyweni, iNkosi ngokugcwele ekulawuleni. Wena uthi ngani? Abantu banamahloni ukuthi amen. Abantu banamahloni ukudumisa iNkosi. Ngikholwa ukuthi kwakungufini uCharles G. Fini. Angiqinisekile ukuthi kwakungufini. Ngikholwa ukuthi kwakunguye. Wayephuma emva kokutadisha kwakhe noma ihofisi lakhe ukuyokhuleka, futhi ngolunye usuku esaguqe phandle lapho phansi kwesihlahla esidala esasiphephukele phansi. Wayekhuleka, futhi esakhuleka wacabanga ukuthi ukhona owayenyuka, futhi wama ngokushesha walungisa umphimbo wakhe. Wayesethi futhi wasukuma, wayesiqalaza, futhi lapho uNkulunkulu wamkholisa. Wathi namahloni ngami, kodwa ubungacabanga ukuthi bekuyinto enkulu uma umuntu ekubone ukhuluma nobaso wakho, ubuye umangqonga kubaso wakho futhi ukhulume ucabange ukuthi bekuyinhlanhla. Makuthi bonke abantu basehofisi babone ukuthi ube nenhlanhla yokukhuluma nobaso wakho, futhi ngiyinkosi yakho, futhi unamahloni ngami. Wawa ngobuso bakhe wayesethi, Nkosi Nkulunkulu, ngithethelele njengesoni. Wathi washumayela imila yezo efanayo ayeyishumayelile ngaphambili, kodwa ngesikhathi esilandelayo wayishumayela yayiphefumulelwe. Kwenze ukuthize, umoya ongcwele wambamba waba ngomunye wabefundisi abakhulu kunabo bonke kusukela kuPawulu ongcwele. Ngani na? Wavumela uNkulunkulu angene futhi alawule, wathatha impilo yakhe uqobo yangasese ukuziqhenya kwakhe njengesifundiswa noma ngabe wayeyini. Uma uvuma kwenza lokho, uma uvuma kuvumela uNkulunkulu abe nelungelo lendlela enhliziyweni yakho. Asiye komunye umnyango ngaphambi kokuba sishiye indaba. Kukhona omunye umnyango enhliziyweni yothiwa ukukholwa, lona ngumnyango omkhulu. Oh, vumela uJesu angene ukuba akusindise. Kodwa lapho sekuza ekukunikezeni ukukholwa okunikwe nguNkulunkulu, uyamxosha kulowo mnyango. Ungaphazamisani nalokho. Ibandla lami lishumayela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Kodwa uma uKristu eke wangena kulowo mnyango, nanka amazwi ayowasho, nginguye izolo namuhla naphakade. Uyakufakazisa kulabo abazovula umnyango wokukholwa. Awuzukonakalisa izihluthulelo emnyango. Makuthi uKristu ame emnyango, uzokutshela ukuthi imibhalo iqinisile. Ngenkathi uPetru eshumayela ngosuku lwePentekoste, ngenkathi abantu babebhadazela ngaphansi komfutho kamoya ongcwele nezwe lezenkolo, amadoda angcwelisiwe, izifundiso ezinkulu nababhali, odokotela bomthetho bama ngaphandle futhi bahleka. Abantu abayikhulu namashumi amabili bedezela futhi benza sengathi babedakiwe. Ngenkathi bebuzwa ngakho, umphostoli Petru wanikezwa izihluthulelo zombuso. Bathi, besingenzani ukuba semukele lokhu na? Wathi, phendukani yilowo nalowo. Watshela labo ababizwa ngamakholwa ukuba baphenduke ekungakholweni kwabo. Phendukani libhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa umoya ongcwele ngokube isithembiso ngesenu nesabantwana benu, nakubo eClement Falls eOregon. Bonke iNkosi uNkulunkulu wethu iyakubabiza, isithembiso singesethu. Futhi lapho omunye ezama ukuvala lo mnyango futhi athi lokho kwakungokomunye unyaka, umoya ongcwele awusiwo walo nyaka, bayaliphika izwi likaNkulunkulu ophilayo. Kodwa lapho umoya ngcwele uKristu engena ukuba abe yinkosi uzosho amaHebheru ayeshumi nentathu isishiyagalombili uJesu Kristu nguyena izelo lamudla naphakade uyosho uJohane ongcwele weshumi nane isikhombisa noma isishiyagalombili okholwa yim imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza uyothi uMarko weshumi lesithupha wayengumyalo wokugcina awunika ibandla hambani ngakho-ke niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa ngalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda uma uKristu engangena enhliziyweni angena emnyango wokukholwa uzokwenza ukholo ukuthi zonke izinto ziyenzeka kwabakholwayo Nike naqaphela ukuthi iBhayibheli likhuluma ngaleli bandla ngalolu suku na ngoba uthi ngicebile izikhathi ezicebile kunazo zonke ibandla lake laba nazo unyaka omkhulu wempumelelo ibandla elake laphila kuwo umanje izakhiwo ezinkulu izindawo ezinhle abafundile abefundisi abafunde kakhulu sinabefundisi abangcono kunalabo esake saba nabo sinamabandla angcono kunalawo esake saba nawo nezwe licwila nsuku zonke esolweni sinamapulpiti abuthakathaka kudlule esake saba nawo yingakho abantu abangafuni ukuzinikela kuNkulunkulu aba o bayothi ngisindisiwe ngivumele uJesu angisindise kodwa angeke umvumele abe yinkosi ukuze angahlali nawe isikhathi eside futhi yingaleso sizathi ubuyele ezweni futhi kunjalo impela manje kwenzekani na kuleli hora esiphila kulo lapho uJesu ngena qaphelani ukuthi wathini wena ngoba uthi ngicebile futhi nginempahla eningi futhi kangisweli lutho sinabelusi abedlula bonke izethameli ezigqoke kahle kwedlula bonke amabandla amahle kunawo wonke ibandla lake lawazi ngokuba uthi ngicebile futhi nginempahla eningi kangisweli lutho kawazi manje nebo bangoprofesa bavumela uKristu eze enhliziyweni ukuba abasindise kodwa kawazi ukuthi ngolusizi wokuhawukelwa uhambaze ophuphuthekile kanti kawazi futhi wayeyimpuphuthe futhi hamba uzame ukumtshela nenekazi ngena endlini ngokushesha uyazitalule uhambaze ubeyothi suka kimi wena mgingqiko ongcwele ngiyazi ukuthi ngikuphi kukhole kungalungile ngokwengqondo kwesifazane ungaleyo ndlela futhi akakwazi empeleni akakwazi akazenzisi akakwazi akakwazi ibhayibheli lathi akakwazi uhambaze futhi akakwazi uzama ukumboza ngamacembe omkhiwane njengoba kwenza u-Eva ensimini kodwa ukuma phambi kukankulunkulu wayengeke ungokuhawukelwa olusizi uhambaze ophuphuthekile kanti kawazi uma umuntu wayempofu elusizi elusizi eyimpumputhe futhi hambaze futhi uma ekwazi wayeyozama ukuzisiza kodwa lapho umuntu ekulolo hlobo lwesimo futhi engakwazi futhi angeke akulalele angeke umtshele angeke alalele o ngimi emnyango ngimpongotha yilowo nyaka ayengama futhi angqongqothe uma nje uzovula futhi ungivumele ngingene futhi ngilawule ngizokwembathisa ilinene limsulwa o ukulunga kukamoya ongcwele ngizonembathisa ngizosusa lonke ihlazo kini ngizofaka igama lakho encwadini yokuphila iwundlu ngizokunika ukuphila okuphakade o niyozondwe yizwe impela bonke abahamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu kusho iBhayibheli bayokuhlushwa ngizokwenza lokho obufanele ube yikho futhi khumbulani iBhayibheli lathi babephuphuthekile bephuphuthekile wo baningi kakhulu abantu abayizimpumputhe namhlanje wathi ngiyakweluleka ukuba uze uthenge kimi umuthi wokugcoba ukuze ngibeke emehlweni akho ukuze ubone umuthi wokugcoba amehlo lowo muthi wokugcoba amehlo ungumoya ongcwele ngakhulela eKentucky futhi hey sasihlala endlwaneni endala yezingodo eyayikade yenziwe ngezingodo futhi yaphahlekwa ngodaka futhi okuningi kwalokho kwasekuwile ngoba kwasekukudala futhi sasinocwecwe lwepulangwe lokuvimbela imvula phezu kwendlu futhi ayefakwa ngesikhathi ekukhanyeni kwenyanga futhi okuhamba ngakunye kwakulungiselelwe kanje nemvula yayingena ngokushesha iqhwali ingena ngokushesha futhi nje sasinamakamela amabili kungekho phansi kuwo umhlabathi nje futhi ngiyakhumbula ubaba wayesenzele ibhentshi thina abafana abancane ukuba sihlale emva kwetafule eliyibhlokwe lalisahwe ocwezwini logodo nezitini ngaphansi kwalo ukuba lisekelwe lesitofu sidadlane siyisitebhisi phakathi lapho umama wayenetranki elidala libekwe phezu kwezinqamu ezimbili zozogodo lalinokuchofoka okuncane kulo ikhabethe lidala ngendlela efanayo nalokho imibhede ethi ayibe mibili yilokho kuphela esasinakho futhi thina abafana abancane sasidingeka silale phezulu ekamelweni elingaphansi kophahla futhi kwakukhona babe nezixobo ezimbili ezinqunyiwe nezihlahla ezithize zibethelwe ngezipikili zivundle kulo futhi phezulu lapho kwakukhona umatilasi omdala otshani obomile futhi kulumatilasi otshani obomile kwakukhona umatilasi owenziwe ngezimpaphe khona kumama wayekhuphukela lapho ebusuku futhi asembathise zonke izingubo zokulala ayenazo namabhantshi bese kuthi-ke ngaphezu kwalokho uyobeka ucwezu lukaseyili ngoba umalina besingangena ngaphansi kwalo seyili uma lalikhithika usivikele ebusweni bethu nalaba obranem abancane abathathu belele phezulu lapho umoya uvunguza kulezo zingcwecwe zamapulangwe ebusuku mhlawumbe siyogodola futhi sigodole emehlweni ethu futhi ngokuso kulandelayo umama uyosibiza uyothi ipili yehla futhi ngangizama ukuvula amehlo ami angikwazanga kukwenza futhi ngangishaya umfowethu ngesiphakela u-Edward ngangimbiza ngohamfi ngathi ungehla na wathi amehlo ami anamathelene nami khona-ke sasishaya uMelvin ngesiphakela sibone ukuthi wayengehla yini qhabo amehlo ami anamathelene nami sithole amakhaza umama wasitshela ubusuku bonke ngase ngithi mama angikwazi ukwehla wathi yini into yabapili na ngathi uyazi amehlo ami agcwele ubhici wayekubiza ngobhici angazi ukuthi kwakuyini kwakubanda futhi wathi amehlo akho agcwele ubhici wathi awume kancane nje sithandwa manje umama wami uyindiya ingxenye ubaba wakhe wayengomunye wabazingela abakhulu kunabo bonke ngake ngazi ngabo futhi wayevamise ukuzingela futhi wayecupha lamagqalasho futhi awathengise futhi niyazi lapho etholala umagqalashu ayekhuluphele futhi ngakho wayekhipha amafutha futhi amafutha egqalashu ayeyikhambi lonke endlini yethu yilokho kuphela esasinakho okumuthi emuva le lapho ngiyamangala ukuthi bangaki abake lapha abake bahlala ngasekhandleleni likagresi isiqephu esincane esentambo impela bangaki abake bokhela ifindo lephayini ninge awu yilo ndlela esesifanele sikwenze ngayo nomlilo kamakhelwane wawucishile sasithatha umlilo eziko lethu qobo futhi siwele futhi sisize ukwenza kungekho metshisi noma lutho wawufanele uqale ngocezu lozwathi noma ukuthize ukuthwala umlilo wodwa nje uye komunye futhi ngiyakhumbula ukuthi babevame ukwenza lokho kaningi izikhathi eziningi ngefosholo futhi behle nje ngomgwaqo beya kwamakhelwane futhi ngenkathi sasinakho kalukhuni ngalezo zinsuku bese kuthi-ke ngiyakhumbula umama wayethi umzuzu nje sithandwa futhi wayeyo sasiba nogonqogonqo uyazi ukuthi ubeyokwenzani na wayethatha isipunu esicwelela amafutha inyamazane efana negqalashu bese beka itapentini kuwo bese efafaza ushukela umncane kugo sadingeka sikugwinye lokho angazi ukuthi lokho kwenzani ngomphimbo obuhlungu kodwa empeleni sasinda unkulunkulu ngunkulunkulu onomusa bese kuthi-ke lapho amehlo ethu onke namathele wayethi umzuzu nje sithandwa futhi wayebeka ikani elidala lamafutha anyamazane efana negqalashi esitofini futhi waye wathola ekahle futhi efudumale futhi wayenyuka eza ngezitebhisi iladela itadlana nje akhuphukele lapho futhi asihlikihle amehlo ethu ngalawo mafutha enyamazane efana negqalashi aze avuleke awu lokho kuzolunga esweni lemvelo kodwa ngiyenitshela kube nenqaba yezimo sezulu esibandayo sidlule ebandleni kunjalo futhi banokuvaleka kokomoya kwamehlo abo futhi kuzothatha ukungaphezu kwamafutha enyamazane efana negqalashu ukuba ake alivule kuzothatha amandla kamoya ongcwele ukuba angene emehlweni ngiyakululeka woza uthenga umuthi wamehlo kimi njengoba ngingangongothe eminyango mangingene futhi ngivule amehlo akho ngifake umuthi wamehlo emehlweni akho uyovula amehlo akho anazi njengo-elisha ezansi edothani nenceku yakhe ngenkathi ibutho abafokazi benyuka futhi bazungeza umuzi wonke wasedothani futhi wathi inceku yavuka futhi yathi baba wami yonke impi yamasiriya iphezu kwethu futhi umprofethi omdala niyazi wayekwazi ukubona ngakho wasukuma wakalaza wathi yakunjalo kodwa baningi abanathi kunalabo abanabo futhi yathi angiboni muntu ngaphandle kwakho wayeseyifaka umuthi wamehlo wafinyelela ngale wayesebamba ikhanda layo wathi inkosi vula amehlo lo mfana ukuze abone futhi ngenkathi kubone kwakhe kokomoya kufika kuye nxa zonke lo mprofethi omdala kwakuyizingelosi zomlilo nezinqolo zomlilo nezintaba zisemlilweni niyabo wayephuphuthekile futhi engakwazi kunabantu abaningi namhlanje oyimpuphuthe futhi abakwazi ukulunga kwenkosi abathembekile abantu abaqotho abangakwazi ukulunga aniqondi ukuthi uNkulunkulu ulunge kangakanani kuyinjabulo enjani ukumkhonza ukuphumula okunje okuyikho ngolunye usuku ngifanele ngime ngolunye usuku ngiyovala ibhayibheli lami kokugcina ngifanele ngihlangane noNkulunkulu futhi ngiphendule ngani nonke futhi wonke umuntu ukuba ngiqagele ngishumayele ngokuqondile noma ngokungaqondile kubantu abayizigidi ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu emhlabeni jikelele ngasikhombisa nxa zonke futhi ngiyazi ngifanele ngiphendule ngalokho futhi ngifanele ngibe sekujuleni okudlula konke kobuqotho futhi ngazi ukuthi ngibatshela iqiniso awubuqondi ubuhle bukankulunkulu uma umuntu isoni besingavuli amehlo abo kuphela futhi babone ukuthi unkulunkulu ulunge kanjani uma nje ubenga ahlikihla umuthi wokugcoba omncane emehlweni abo futhi bebengaqalaza futhi babone ukuthi muhle kanjani ezansi shift report eLouisiana esekhathini esingeside esedlule ngakukhona ngangisezansi lapho ngishumayela emhlanganweni wethende ngangilandele uBilly Graham phandle inkundla yebaseball futhi kwakukhona umdala umfowethu oyikhalati ezansi lapho futhi wayengumshumayela omdala omkhulu umphefumulo omdala olungileyo futhi wayenendoda endala ebandleni la ke igama layo kwakungugabriel kodwa sasithi ukumbiza ngogabe ngenxa yokulifushanisa futhi kodwa wayengeke neze ehambisane nebandla wayeya ebandleni futhi wayenolungileyo omesabayo unkulunkulu wesifazane ongcwelisiwe futhi bakhulekela ugabe futhi benze konke ababengakwenza ukuze bathole ugabe ukuba aye ebandleni futhi enze kulungile kodwa nje wayengeke akwenze kodwa wayethanda ukuyozingela futhi ngolunye usuku yena nomelusi wayephumile eyozingela kwakungomunye umgqibelo ntambama futhi ugabe umdala wayege cha wayengakwazi ukushaya lutho kodwa ngenkathi engena ngaleyo ntambama yena nomelusi babethwele nje kalula zonke izinyamazane ababengazithwala izinyoni nonogwaja nezingwejeje futhi babeza ngendlela endala ejwayelekile ababeyihambile izikhathi eziningi nelanga langomgqibelo ntambama laselishone nje nalanga nomelusi ihola indlela nesibhamu sakhe sinqume emahlombe akhe nenyamazane lengaphezu kwabo bobabili behambisana ngalapho futhi wakaphela lapho ebheka emuva ugabe wayelokhu ebuka emuva phezu kwehlombe lakhe ngasekushoneni kwelanga umelusi wayengathukile kangako ngakho-ke wavele wahamba waqhubeka futhi emva kwesikhashana isikhulukazi sandla esimnyama sabekwa phezu kwehlombe lakhe futhi waphenduka ukuba abuke ugabe futhi izinyembezi zazigeleza nje kwezakhe ezinkulu izihlathi ezimnyama wayesethi melusi kusasekuseni ngizothatha isihlalo sami nomkami othandekayo ngaphambili ebandleni futhi ngifuna ungibhaphathize empaphathizweni womakristu futhi lapho ngizohlala lapho ujesu aze angibizele ekhaya waphenduka wabheka ngaselangeni futhi wathi ugabe uyazi ngiyakuthakasela lokho wathi kukhona engifuna ukukubuza khona wathi yiphi intshumayelo engayishumayela ebangele ukuba uphenduke noma yiliphi ihubo elaculwa yikwaya elikubangele ukuba uphenduke futhi wenze lesi sinqumo sikakristu na wathi melusi ngiyayithakasela yonke ishumayelo wake wangishumayeza yona ngiyawuthakasela wonke umkhuleko abangcwele bake bangikhulekele wona namahubo ikhwaya elawacula kodwa wathi uyazi akusikho lokho okukwenzile wathi ngibuke emuva kulelo langa futhi ngabona ukuthi ilanga lami liyashona futhi wathi ngaseke ngibuka kulenga yonke indawo kimi ezinyamazaneni wathi uyazi angikwazi ukushaya lutho futhi wathi nokho namhlanje unginike yonke le nyamazane eyenele ukuba ingigcine iviki lonke elizayo wathi impela uyangithanda kungenjalo bengeke abe muhle kangaka kimi wathi ngamuzwe ngqongqothi enhliziyweni yami futhi ngaphenduka ngenkathi usahamba ngase ngivule inhliziyo yami ngase ngithi ngena Nkosi Jesu futhi uthathe indawo yakho enhliziyweni yami futhi wathi wenza lokho uyinkosi yami manje kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke ukuba nje besingabuka emva kwehlombe lethu futhi sibone ukuthi uNkulunkulu ube muhle kanjani kithi ubone nje ubuhle bakhe esonini ukubona ukuthi ukulethe uphephile kuze kube lapha uhlezi engqondweni yakho ekahle ubuke emuva ubani okondlile na ubani okugqokisile na ngenkathi lawo mabhuleki aye ensinini zanemoto ecishe kushayise ubani wakuvikela ngaleyo nkathi na akungubani lowo ngalelo hora lokugula ngenkathi udokotela enikine ikhanda lakhe wathi angisakwazi ukunyika ufanele ngikwenze kodwa ulapha kulobu busuku buke emuva uphisa omncane futhi ubone ukuthi kwenzekeni kuwe mkristu thatha nje ukuqalaza futhi ubone izwe elinesono ukuthi linjani nokwazi ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wanikhetha ngokukhetha futhi wafaka igama lakho encwadini yokuphila ewundle futhi wangqongqotha enhliziyweni yakho futhi wavula futhi wamvumela angene muhle kanjani bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha futhi uma uzovula umnyango ngiyakungena kuwe futhi ngizodla nawe ngidle naye naye adle nami ukudla kusho ukubungaza ukuba nenhlanganyelo ukudla omunye nomunye ngokuba nesidlo nihlanganyele omunye nomunye ungayivula yini inhliziyo yakho yonke iminyango bese uthi Nkosi ngena nje ungabi ngumsindisi wami kuphela kodwa ube yinkosi yami umbusi wami umlawuli wami ngithathe lokho engiyikho
just as I am without one plea
Njengoba nginje ngingenaso nesisodwa sicelo kodwa ukuthi igazi lakho lachithelwa mina njengoba nginje Nkosi ngizokukholwa Asi kuchamise makhanda ethu mzuzwana nje ngomkhuleko ngaphambi nje kokukhuleka ngazi noma angaba khona yini omunye lapha ongayazi Nkosi Jesu njengomsindisi wakho futhi ubongathanda nje ukuphakamisa isandla sakho bese uthi qiniso umshumayeli uyiqiniso ukuthi angimazi angikaze ngimvumele abe yinkosi yami mhlawumbe umemukele njengenkosi yakho kodwa ungeke ukwazi neze futhi uzimisele ukunikela impilo yakho yonke kuye nikela konke onakho kuye vula yonke iminyango futhi nje umenze amukeleke futhi uthi Nkosi Jesu ngizokuvumela kuye yonke inhliziyo yami thatha umphoshongo wami olawulayo futhi ungilawule kusukela manje kuqhubeke Ningathanda nje ukuphakamisa izandla zenu bese nithi Nkosi ngikhumbule uNkulunkulu akubusise omncanyana kungaba khona uNkulunkulu akubusise mnumzane bangaba khona abanye futhi ungaphakamisa isandla sakho nje uthi uNkulunkulu lawula ngokuphelele uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise mfowethu lokho kuhle kakhulu Nje wonke umuntu okhuleka manje Nkosi gcoba amehlo ami kulobu busuku mhlawumbe bengingumntwana oyisiwula Uma ukufa bekungafika egombini lami kulobu busuku futhi bengingathumela ngokusheshsha kudokotela futhi ubeyokhuphukela lapho athi ukuhlaselwa inhliziyo sizwa ntombi umuntu omdala akukho engingakwenzela khona kunehlule legazi lilele enhliziyweni uzwa imithambo iphole ezandleni zakho kukhuphuka ngomkhono wakho futhi ucindezela umqamelo wokufa njengoba uqhela ufuna kanjani yena ukuba alawule ngokupheleleke kodwa kungani kungabi manje na kuyobe sekulethi kakhulu ngalo nkathi mhlawumbe uma nje beningaphakamisa izandla zenu bekungasho kuningi kakhulu kulobu busuku uNkulunkulu akubusise Ntombi angaba khona omunye na uNkulunkulu akubusise emuva lapho sikucela ukuba ujoyine ibandla yiya kunoma yiliphi ibandla elifunayo sikucela nje ukuba uvumele uJesu abe nokulawula okuphelele uNkulunkulu akazukungibuza ngalelo soku ukuthi yiliphi ibandla engaholela abantu kulo angibaholeli ebandleni ngibaholela kuJesu woza mvumela ngene uzokwenza na ngeke kube isikhathi eside mhlawumbe ngilele lapha eceleni komgwaqo ngozini kusasa ngosuku olulandelayo inyanga kusukela manje iminyaka eyishumi kusukela manje igazi liphuma emithanjeni yakho futhi uyazi nje eminye imizabalazo embalwa futhi usuphelile ubhixeke egazini lakho uqobo insizwa ebusheni bakho isebuhleni bokuphila nje ngani khumbula umdali wakho emihleni yobusha bakho awusiphakamisi ngani isandla sakho ukuba umemukele manje na ngolunye usuku uzoguga uma uphila akuzukuba njalo kodwa amahora ambalwa nje wena kuphela uvuthwa kuphela kusukela eminyakeni eyishumi nanhlanu kuya emashumini amabili ngakho isayensi iyasho bese ke uqala ukufa emva kwalokho ninikazi eliselincane lihle lithandekayo ubani okwenze ngalo ndlela na wenziwa yini ngaleyo ndlela na hayi okwefolishi lesihogo dadewethu othandekayo kodwa ukumbuso nezindumiso zikaNkulunkulu ninge kuqonde manje na lobo obuthandekayo ubuso obuncane onabo lowo muhle umuntu omncane onguye akuze kuba kude kuze ukuthi lezo zinwele zizobampunga lawo mahlombe azobe ehlangana ndawonye imishikashika yempilo eminyakeni embalwa ezayo izoyinqoba ngahle umdabukise umsosenhlizweni yakho okokugcina khumbulani lapho engqongqotha amngenise ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule melusi ngikhulekele ngaphambi kokuba sikhuleke na uNkulunkulu akubusise nelekazi lokho kuhle kakhulu uNkulunkulu akubusise dede wethu uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise omunye ubengathi ngikhumbule mfowethu ngifuna uNkulunkulu ukuba eze enhlizweni yami kuyinto esemqoka kakhulu engenzeka khumbulani kuphela kungamashumi ayisikhombisa nje kokude kunakho konke kodwa iphakade lingokuthi kuze kube phakade iphakade alina kuqala noma nasiphelo kuze kube phakade nje yibanga lesikhathi iphakade lilokhu liqhubeka njalo njalo iminyaka nyaka leminyaka yesikhathi lisazo lokhu liqhubeka ngabe uzo mangake amaKristu phakathi lapha ongakazi avule inhliziyo yakho ephelele kuKristu ukumvumela abe ngumbusi inkosi noNkulunkulu na uma ubongathanda kuba yena enze lokho futhi ufuna yena ukuba kwenze empilweni yakho lokho kuphela osele nakho ungahle ube musha ungahle kube nomuntu abaningi ohlezi lapha oneminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala uzophila edlule abaningi abande yishumi nanhlanu umfana noma intombazane eneminyaka eyishumi nesithupha ubudala uma uphila kuze kube sekuseni uzophila wedlule amakhulu abo phakamisa isandla sakho bese uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi Nkosi lawula ngokuphelele inhliziyo yami thatha konke engiyikho ngikunika khona njengoba nginje ngasiphakamisa isandla sakho na uNkulunkulu akubusise wena mKristu wena mKristu wena wena yebo he macala onke ndawo zonke uzozizwa wehlukile lapho uphakamisa isandla sakho kukhombisa ukuthi into ayithize umelo Kristu lapha uzokumela lapho uma unamahloni ngaye lapha uzoba namahloni ngawe lapho ningeme mukele manje na ngiyamangala ngenkathi sisacula leli phansi ngempela njengoba nginje ngingenaso nesisodwa sicelo kodwa ukuthi igazi lakho lachithelwa mina ungeke yini angazi noma ngabe nina ebeniphakamise izandla zenu nani eningazange ningathanda kwenza uKristu angathanda ukuza nesoni kulobu busuku isoni siyeza ngenxa yokuthi siyaqonda ukuthi uNkulunkulu usindise impilo yaso futhi wasigcina siphumile sokweni isikhathi eside kangaka amaKristu uyafika waziyo futhi uthokozela ukuthi uNkulunkulu bemuhle kakhulu kuye ukusindisa impilo yakhe yena wesilisa noma yena wesifazane ngiyamangala kulobu busuku uma bekungebe yisikhathi esihle kithi ukuba senyuke sizungeze i-altare futhi sibe nomkhuleko wokuzahlukanisela khona lapha manje ebandleni kini namalungu ebandla ngamunye wenu ake size e-altare sisacula nizokwenza na
sinner friend.
Woza mngane oyisoni abahlubuki lungu lebandla mkristu. Soni uwaza mkristu uwaza ukhombisa kubonga kwakho umele uNkulunkulu khuphuka nje ngo uma ufuna uJesu ukuba ngene enhlizweni yakho vula yonke iminyango umnike indlela uwaza lapha esikhathini esithile esedlule abaningi benu bayizwile indaba ngenkathi abantu besabuthana uDanny Greenfield wayengumvakeli omkhulu wawela udlula i-Oregon lapha cishe eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule wawela i-United States ngobunye busuku waba nephupho lokuthi wafa ngifuna ningilalele wayecabanga ukuthi wafa ephusheni lakhe njengoba ekusho encwadini yakhe futhi wathi wenyukela emasangweni asezulwini
at the gate of heaven
futhi wathi phezulu lapho esangweni lasezulwini umlindisango wathi ubani osondela kule ndawo engcwele na futhi wathi nginguDanny Greenfield umvangeli waseMelika ngisondela esihlalweni sobukhosi somusa kaNkulunkulu ngifisa ukungena futhi ngithatha ikhaya lami lasezulwini wathi mzuzwana nje mnumzane Greenfield ake ngibone ukuthi igama lakho likhona yini encwadini futhi uyabuye waphuma wathi ngiyaxolisa mnumzane igama lakho alikho encwadini wathi oh impela uyaphaphalaza wathi nginawo onke amagama futhi akukho gama kule ncwadi wathi ngifanele ngenze njani na ngangingumvangeli wathi yinye kuphela into engiyaziyo ukuba uyenze ngokuma esihlalweni sokwahlulela awu yilokho kuphela efanele kwenze sasingekho isinqumo esasizokwenziwa wathi uqala kunyakaza wacabanga ephusheni lakhe waphumela emkhatheni futhi uqala kungena kukhanyeni uqala kuhamba kancane uhamba kancane futhi uhamba kancane lapho kukhanya kuyango kuba kukhulu ekugcineni kwakhanya kakhulu ngengokuthi wayengasaboni noma yini futhi wama futhi wathi weze iphimbo elikhulu futhi ngikathi ngifunda lokho inhliziyo yami yavevezela lowo mvangeli omkhulu futhi wathi weze iphimbo lithi ubani osondela esihlalweni sami sobukhosi sobulungiswa na wathi mina baba uDanny Greenfield umvangeli waseMelika wathi ngifike emasangweni umuzi futhi ngaxoshwa futhi ngadingeka ngiledlulise udaba lwami phambi kobulungiswa bakho wathi ngimi ethunzini lobulungiswa bakho mnumzane ngabe ukhona umusa kimi na wathi khona ke ngizokuvivinya ngomthetho wami mngane ungalokothi ulinde ukufika ekwahluleleni kwesihlalo sobukhosi esimhlophe ungcono uthole umusa manje futhi wathi ngizokuvivinya ngemithetho yami wathi Danny Greenfield wake waqamba manje empilweni yakho yonke na wathi bengicabanga ukuthi bengithembekile futhi ngikhuluma iqiniso kodwa wathi ebukhoneni balokho kukhanya okukhulu ngibonile ukuthi ngangikhulume izinto ezazingalungile nje wathi cha bonge ngiqambe amanga wathi manje ke Danny Greenfield wake weba na futhi wathi uma noma yini ebengicabange ukuthi bengiyiyo bekungukuthembeka, kodwa wathi ebukhonyeni balokho kukhanya ngibone kuningi okuncane ngikudonsile okwakungalungile nje. Mfowethu, ungahle ungacabange kangako ngakho kulububusiso kudade wethu, kodwa ebukhonyeni balokho kukhanya uyocabanga ngenqwaba yezinto ngalo nkathi. Ngeke kube njengoba kunjalo manje. Futhi wathi Danny Greenfield emva kokuba esecaphune yonke imiyalo wathi, kade uphelele na ubulungiswa bami budinga kuphelela. Wathi qabo nkosi, ngangingaphelele. Futhi wathi, ngangilalele ukuzwa lokho kuqhuma okukhulu. Suka kimi wena menzi okubi, uye kubhujisweni kuphakade okulungiselwe udeveli nezingelosi zakhe. Futhi wathi, ngaso leso sikhathi nje lapho amathambo ami ebonakala sengathi aphumile ezindaweni zawo, wathi ngeze iphimbo limnandi kunawo wonke engake ngalizwa. Wathi ngaphenduka kuba ngibuke, futhi ngabona ubuso bumnandi kwedlula bonke engake ngabubona. Wathi akukho phimbo likamama noma ubuso bukamama obungake bube mnandi kangako njengalobo buso. Futhi wathi wahamba wasondela kimi, wangigaxa ngezingalo zakhe.
It is true that Danny Greenfield wasn't perfect.
Wathi baba, kuyiqiniso ukuthi Danny Greenfield wayengaphelele emhlabeni, kodwa ngenkathi elapho wenze into eyodwa, wangimela ngenkathi eselapho.
And now I'll stand for him.
Futhi manje ngizomela lapha ngokuthi lonke icala lakhe libekwe phezu kwami. Angazi kulobu busuku mfowethu, dadewethu, uma ubungaba nanoma ubani omunye umelusi noma umngane noma ibandla kumbe noma yini ebingama ngaphandle kwegazi leNkosi uJesu, ngeke yini wenze ukummela kulobu busuku ukuze ezokumela ngalolo suku na? Uma ufuna, wamukelekile ukuba uze futhi uzehlukanisele iNkosi ngenkathi sisacula kanye futhi. Mele uJesu wathi, uma ninamahloni ngami lapha, ngiyoba namahloni ngani lapho? Uzani manje ningeze na, yenza ukuma, zahlukaniseleni uKristu, nikela kabusha impilo yakho. Yimani ngo esikaleni sezihlalo uma nifuna. Uma ingekho indawo esikaleni sezihlalo, yiba ngezinyawo zakho ngo. Khona lapho khona, yiba ngezinyawo zakho. Lalelani lokhu.
To rid my soul of one, just one, that's what it takes to condemn you, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Let's bow our heads now.
Asikhothamise amakhanda ethu manje ngamunye ngendlela engeyakho, indlela okhuleka ngayo ebandleni lakho. Izoni ezimile njengesoni nje eBhayibhelini besizishaya sona kuphela esifubeni, bese sithi Nkosi yiba nomusa kimi isoni, waya ekhaya elungisisiwe, ungesabi soni. Uzokwenza okufanayo kulobu busuku uma nje uzokwenza umkhuleko wesoni, yiba nomusa kimi, oh Nkulunkulu. Ngini namaKristu, nikelani kuye ukudumisa kwenhliziyo yenu izindumiso leli dolobha. Selokhu ngibe lapha, ngiyabona ukuthi nidinga imvuselelo. Imvuselelo ayisikho ukungenisa amalunga amasha, kodwa ukuvuselela lokho onakho. Manje kunabefundisi abaningi abamile, kukhona abantu abangcwelisiwe omi ukuba abonge kuNkulunkulu, kukhona izoni zimile abahlubuki amalunga ebandla emile. Manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu, khumbulani ungongothile enhliziyweni yakho, akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Niyakwazi lokho na ukuba-ke ubuyilowo muntu uNkulunkulu angazange akhulume naye na?
What
ukuba ke wawumiselwe ngaphambili ekubhujisweni kwaphakade njengoba wayenjalo ufaro njengoba upilato wayenjalo na unkulunkulu ubengeke athinte inhliziyo yakho esikhathini esingese de sedlule ezansi egenesii ebandleni lamabhaptisti ngaholelwa ukuba ngiye enenekazini eliselincane ngemuva kwebandla laliyindodakazi idikoni futhi ngalibuza ngathi inkosi isebenzana nawe ayisebenzani nawe dadewethu na lathi uma bengifela umuntu akhulume nami kanjalo bengizothela umuntu onengqondo ngahamba ngaphumela ngaphandle kwesakhiwo isihlahla sembali sasimi lapho ngifika lowo wesifazane wakhuluma ngokudelela kanjani kimi intombe ekhangayo kakhulu cishe eminyakeni emibili kamuva ngifika ngidabule endaweni futhi nanso yayehla ngomgwaqo inenikazi lalikade liyisimilo esihle izingubo zalo zangaphansi zilenga phansi lalibukeka lingcolile libhema usikilidi futhi ngacabanga ukuthi leyo kwakuyintombazane ngase ngiwela umgwaqo ngase ngehla ngenye indlela ngithi ukuba semva kwayo yayazi ukuthi ukhona owayeyilandela yehlisa ijubane lapho isondela yathi halo mshumayeli ohi futhi ethi uyangikhumbula na ngathi yebo mem ngiyakukhumbula yafaka isandla phansi ephaketheni layo yathi nanku sikilidi ngathi ngiyakudabukela yathi mhlawumbe ungaphuza na futhi ngathi lokhu akwenzekanga kwenzekile na yathi ungangena endlini yami lapha na ngifuna ukukhuluma nawe ngathi ubungeke ukhulume lapha emnyango na futhi yathi uyakhumbula ngalobu busuku owenza lokho kubizela i-altare na ngase ngithi yebo mem impela ngiyakhumbula yathi kukhona ngifuna ukukutshela khona lelo kwakuyithuba lami lokugcina yathi ngamdabukisa kanye kakhulu yathi mnumzane Branham yathi inhliziyo yami ibili ukhuni kakhulu kusukela ngaleso sikhathi manje lalelani lesi sitatimende ngayibuza ukuthi ngingasecaphune yini futhi yathi bengingakwenza yathi inhliziyo yami ibilukhuni kakhulu ngaze ngangingawubona umphefumulo kamama wami uthoseke esogweni njengepanikuku futhi ngiwuhleke lokho kungokokumxosha
Although you've gone astray, oh, how you'll need him to say, well done on that eternal day. Don't turn the dear Savior away from your heart. Don't turn him away.
Let us bow our heads. As he makanda etu.
Our Heavenly Father.
Baba wethu sezulwini ivangeli lidala eliyigugu nakuba kade lihlushwa futhi lahudulwa kuzo zonke izinhlobo zezindawo ezimnyama kodwa nokho ledlula noma yini izwe elake lanikela ngayo ukuhlanzwa komphefumulo ibhalisamu kwagileyadi kongahlanzekile Sijabule kakhulu ukuthi igazi likaJesu Kristu ngalolu suku ukuthi lapho sazi ukuthi isizwe sakithi masinya sizongena ezicucwini ngokwesiprofetho seBhayibheli akusekude inkosi lapho sibona izibhamu nezikhali ze-atomu ezilenga kuzo zonke izizwe zilinde nje oyedwa ukuba nqamule isibuko serada khona-ke umhlaba wonke uzongena ososayense sebevele bashilo ukuthi kungaphansi kwemizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi lobusuku lapho amadoda ezwe lesayense ekubona izikhathi eziningi ngaphambi kwalabo ababizwa ngamakristu bakuqonde leyo ndoda enkulu ngolukisuku yathi uma ingayibeka emsakazweni noma kumathelevishini isayense yethu edume kakhulu kulesi sizwe yathi abantu bayophiyazela ezidaladeni bekhalela umusa unkulunkulu nokucabanga ngaphambi kokuba lokho kwenzeke wethembisa ukuthi uyofikela ibandla lakho kusondele kangakanani ukufika kwakho baba na simi lapha kulobu busuku emathunzini umusa wakho ngiletha kuwe lezi zethameli inkosi ngibanike ivangeli njengoba liqinisile njengoba ngilazi ebhayibhelini ukuthi umi kulonyaka waseLaodikeya lapho abantu bezithethelela khona ngokuba ngabesonto noma besho ngekhanda isivumo kholo esithize futhi nokho ngeke bakwemukele njengenkosi enhlizweni yabo ngenze konke ngikwaziyo ukuthi kanjani baba ngokuhola kukamoya ongcwele ngokwempela amakhulu ami ngezinyawo zawo ngiyakhuleka nkosi inkulunkulu ukuthi umkristu ngamunye lapha uzokwahlukanisela impilo yabo kabusha kuwe khona manje nkosi inkulunkulu angathi soni singenza ukuzinikela kuphelele sivule yonke iminyango yonke imigudu abafanele baphile ngayo futhi kwangathi ukristu angama enhlokweni yendlu inhloko yomnyango inhloko yomphefumulo wabo ingqondo yabo futhi asebenze ngabo intando yakhe ukuba ayenze siphe khona nkosi busisa wonke umuntu lapha busisa abagulayo nabahluphekile kwangathi labo abamile manje ngisho ogulayo siphe ukuthi umoya omkhulu wokukhulukisa kaNkulunkulu uzohamba phezulu kwalesi sakhiwo khulukisa wonke umuntu ogulayo omi lapha siphe khona nkosi sindisa sonke isoni futhi ugcwalise lonke ikholwa futhi ukhuthaze wonke umkristu ukuba aye phambili siphe khona nkosi sinikela kuwe ukudumisa kwenhliziyo yethu siyakudumisa ngakho konke okukithi siphakamisa izinhliziyo zethu siphakamisa izandla zethu siphakamisa iphimbo lethu siphakamisa konke esiyikho nkosi ebukhweleni bakho semukele o nkosi sizehlukanisela wena manje thatha leli likhulu ibandla elihlengiwe likaNkulunkulu ophilayo ngingcwelise baba ngigcwalise ngomoya ongcwele kwangathi umoya kaNkulunkulu ungashayelela phezulu kwalendlu manje udakwe yabantu o Nkulunkulu baphe injabulo yenkosi ukuthi bazogcwaliswa ngomoya ongcwele njengoba babenjalo ngosuku lwePentecoste ukuthi kusukela kuleli hora kuqhubeke bayophuma amandla kaNkulunkulu kuwo wonke amabandla nakuwo wonke umuntu ukuze bagcwaliswe ngokulunga kukaNkulunkulu ukuze amandla kaNkulunkulu asebenze ngawo wonke umuntu futhi wonke umphefumulo uzobusiswa kwangathi abantu bangaba sezitelatini kusasa befakaza bedumisa uNkulunkulu abesilisa nabesifazane emsebenzini wabo benikeza izindumiso kuNkulunkulu ihora selifinile nkosi ukuthi lapho sibheke ukufika kwakho noma ngasiphi isikhathi masingami sinobuso obunamahloni masigcwaliswe ngokulunga kwakho nomoya wakho siphe khona nkosi njengoba sinikela kuwe umkhuleko wethu oshisekelayo egameni likaJesu Kristu sinikela lezi zethameli kuwe ngizinikela kuwe nginikela impilo yami kuwe eminyakeni engamashumi amathathu nanye eyedlula nkosi o Nkulunkulu ngisize ngiphilele umbuso kaNkulunkulu ngisize nkosi ukuba ngiholele imiphefumulo kuwe ukungena kulobo obukhona ububusisiwe balelo themba laphakade liphumule olunye ohlangothi wo Nkulunkulu siyakubonga ngalokho imiphefumulo yethu ikalajiwe imimoya yethu izizwe ehlanzekile senze lokhu ukuzahlukanisela kuwe babongcwele sigcine maphakathi nentando yakho senza imiyalo yakho sihamba ngokwemiyalo kaNkulunkulu sithatha imiyalo kaNkulunkulu futhi siphila ngayo Sipe khona nkosi futhi kwangathi umusa wenkosi yethu Jesu Christu ungahlala njalo phezu kwethu ngomusa kaNkulunkulu siyanxusa egameni likaJesu Christu amen How many of you Christians tonight Bangakikini maKristu kulobu busuku othanda ukushumayelwa kwezwi kufana njene awu kufana nesidambisa mizwa esikwenza ulale ukuze uhlinzwe ukuthi uNkulunkulu angakhipha izinto zezwe kuwe isidambisa mizwa sikamoya ongcwele lapho uphefumulela phezu kwakho futhi uyolala nenyanga enkulu iqala kuhlinza ngommese wayo futhi isika isuse izinto zezwe Bangaki abezwayo ukuthi selokhu nime ngezinyawo zenu futhi nahlukanisele izimpilo zenu kuNkulunkulu ukuthi uzizwa njengomuntu ohlukile na phakamisani izandla zenu kanje makabongwe uNkulunkulu masimculele ihubo lidale lihlele bandla sonke kanye kanye khona ke ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengela insindiso eCalvary kulungile wonke umuntu kanye kanye manje nonke kanye kanye Asiphakamise izandla zethu njengoba silicula. vele unicule ngenhliziyo yakho manje umlayezo osuphelile khonza njengomoya manje sesalihamisha ngifuna nixhawulane nomunye oseduze kwakho futhi uthi sawubona mkristu ngane ongumhambi xhawulanani omunye nomunye nithi unkulunkulu akubusise i-methodist i-baptist i-presbyterian i-pentecostal nazarene pilgrim holiness noma ngabe uyini xhawulanani manje asiphakamise izandla zethu futhi silixhule kuNkulunkulu namahlo ethu evaliwe kakhulu njengoba singenza manje ekudunyisweni kwakhe mculele lo namanje vayizelisa isandla sakho kuye